abakulembeze benale mu district ya Luuka basubiza akwatidde ekibiina kino bendera okuvuganya ku ntebe nene generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ndi ku mulundi guno bagenda kulwana okulabanga munnakibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine taddamu okumumegga mu kalulu mu district eno nga bwe gwali mu mwaka gwa 2021 omusasi wa Ssebuliba William yalina ebisingawo.
Nga wakulemedwa musentebe wabwe Kisa Steven basinzidde wano okusawo kya disitulikiti eno ne bategeeza president nti baludde nga abantu mu kitundu kino balinamu embeera ey'okuwagira ebibiina ebivuganya gavumenti era kino kyeyolekera bulungi nnyo mu kalulu akawedde aka 2021 president Museveni mwe yafunira obululu 2017 gyokka nga buno bwakola ebitundu 45/10 okusinziira ku katiko ak'ebyokulonda so ng'ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina kya National Unity Platform yamegga banne bonna n'obululu 3/10 nga buno bukola ebitundutundu 5/2 kyokka Kisa Steven ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno agambye ti president enteekateeka gy'abakoledde mu disitulikiti eno naddala okuyita mu Parish Development Model mu buwumbi obusoba mu 19 bwe yakabawa ssaako n'akawumbi kalamba mu bukadde 9 ez'emyoga ze yakabawa mu myaka 5 egiyise zikyusizza nnyo embeera z'abantu mu disitulikiti eno nga kati bangi batandise okulaba omusana era bagenda kumulagirirako bwereere mu kalulu akaddako obululu buno okusukkuluma kw'obwo bwe baakuba mu kalulu akawedde. Kisa Steven era tegeeza president nti bakyalina okusoomoozebwa okw'enjawulo gavumenti yalina okutunulamu mu kiseera kino naddala nga alondeddwa okutuuka mu ntebe y'eggwanga mu kalulu akajja okusingira ddala enguudo ezikyali ez'ettaka so ng'ate zizze zisuubizibwa okukolwako mu myaka egiyise. Ono era ategeeza nti mu kitundu kino mulimu abantu bangi abatawaanyizibwa entalo naddala bakwata mmundu abo baali bakulemberwa Lakwena ssaako ne Joseph Kony wabula gavumenti nekola enteekateeka ey'okubaliyirira kyokka n'agamba nti mu abo abazze bawandiikibwa mu bbanga eriyise 5/5 bakyabo banja president Museveni bw'ava wano ku kisaawe kya disitulikiti eyo Luuka agenda kwolekera mu disitulikiti ey'Ekamuli gy'agenda okuba olukungaana lwe olw'okubiri era lusembera lunaku olwaleero ng'akyatalaaga ebbendobendo erya Busoga nze William Ssebuliba CBS FM Emmanduso wano mu disitulikiti ey'Luuka.